kwekalisa abantu bakulu ddala balu balina ensalo ate bajagala nyabonula musiisa bowulirize singa loyanja nampolereza nsaba neolereze nzeka obaolyawo nosonyiwa tosala gwakawalanja bomulamuzi nwulira n'ogwakalenzi obulungi bunyabo bwobwolina abatabulira bubaluma n'ekyokuba nti nonjagala bwibwe wagana kibaluma kyebava bateekawo ebikunyiza wekyange bafune we bayita ampayiriza banjogerako bingi nti okyawe abantu bakulu ddala bali balina ensalo ate bagaliza abantu bakulu ddala bali balina ensalo ate banjagala abakulembera tindi mwenzi ani abatuma okunonola ate nawe kirabe oyo gutasasula lwakyakulembera abeerako kyabaza owafitina zabubabi
www.mp3ugandanmusic.com.